Heartbeat Records material, yeah. Baby.
What it
yeah,
do?
Yeah, yeah.
Poe Maker.
I don't wanna be with you no more.
Yeah.
Yeah, yeah.
Yeah, listen baby, I ain't tryna be crazy. Najua unapenda nyumba za Masaki na Mbezi. Najua unataka vingi kwangu zaidi mapenzi. Kwa maana tama ex wamenizidi unyamwezi. Na siwezi kubishana nikaanza makuu tena. Hatuwezi kushindana kwa ukianza kwa kunsema. Maneno amenishindo many overdose. Au sababu squeeze una window na hamatos. Maybe I'm so silly na makosa nimekiri. Mashoga zako ni dili ila kamota nifikiria. Pia kumbuka hili minawe tuko wawili. Makiaks toleo la pili mwanao mini mefuli. Yeah, so listen.
Na kuono na honi kosa.
Hola, hola, oh.
Mapenzi ya maneno ya menichosha.
So naiza sema penzi lako limefanya nyote mizizi. Na ukinuna tunafanya nyote kichizi. Hama penzi ya kifilipino si gizi. Paka mama nasema umenipa kizizi. Kwenye hizizi mina sema hamna bena hamna wema. Nisha funga sioni tena na usiniache kwa sababu ya kipato. Siku tajo kwamba mindo kweli kwako. Yeah, I be doing everything, yes. Sitake ta kuchati na demo kanipa kesi. Sitake ta kusimama tumali ta kwete test. Ta kuandike nyibo kari ata kina kaspa nyo vest. What I do
hola,
with you?
Hola, oh. Kama na kuono na mvoni kosa.
Hola, hola, oh.
Mapenzi ya maneno ya menichosha.
Akababwe.
Na kumwaga na kumimina. Uwacha nivunje mifupa na meno bado ipo. Na kumwaga na kumimina.
Leave me, baby.